Radio Pulpit, 657 AM.
Balaleli, umusa wenkosi yethu Jesu Christu nobudlelwane buka moya oyingcwele. Nasekuseni namhlanje ake singeneni kwezase zulwini. Sihloko sethu sendaba sanamhlanje sithi umvuzo wokubonga. Ukuphulukiswa kwaba nochoko abayishumi. Incwadi ngekaLuka isahluko ngesika 17 uverse 11. Kwathi uJesu Kristu asakhamba ukuya eJerusalema, wadabula iSamariya neGalile. Uverse 12 uthi, esangena emzaneni othize, kwahlangana naye amadoda ayishumi ayephethwe isifo soqhoko. Mlaleli, isifo soqhoko isifo sesilepere, isifo esithwenya kakhulu, sidla imino le, sidle nezandla ezi, sidle nenzwane, sidle nenyawo. La madoda ayishumi ayephethwe isifo sesilepere lithi izwi leNkosi ajamela kude. Uverse 13, ngoba ezwile ngoJesu Kristu aphakamisa izwi athi kuJesu, Nkosi akho sihawukele. La madoda aba nokuthemba, la madoda aba nokholwa ngoba ayezwile ngoJesu Kristu owayekhamba kuleyo ndawo. Lithi izwi leNkosi kuverse 13, aphakamisa izwi athi Nkosi sihawukele. Uthi verse 14, kuthe uJesu Kristu ewabona la madoda, uma waqalaka la madoda aphethwe isifo esibuhlungu kangaka, wathi uJesu Kristu kibo. Ngoba mlaleli othandekayo, kufanele sazi ukuthi izwi lingukuphila, amazwi omlomo wethu abumba impilo yethu. Emva kokuba sebelilile kuJesu Kristu, balila ngephimbo eliphakeme bathi, Nkosi sihawukele. Yena uthi, ngiyanihawukela kodwa ngikhipha nali igama engilikhiphayo. Izwi engilikhiphayo lithi, khambani niyoziveza kubapristi. Ngamanye amagama uJesu Kristu wayenokholo, wayeyazi ukuthi uma bangathathi isinyathelo sokwenza. Lithi izwi leNkosi sibe ngabalenzayo izwi, singalaleli kuphela. Uthi uJesu Kristu, khambani niyoziveza kubapristi. Bathatha isinyathelo. Lithi izwi leNkosi, kwathi nje uma bathatha isinyathelo, ngoba lithi esahamba la madoda ayishumi, ngaso leso sikhathi ahlanjululwa, aphiliswa kulesi sifo sesilepere. Mlaleli, ngibawa ungizwisise kuhle. Ukuthatha nje isinyathelo wenze. Uma uJesu Kristu akazange athi ngiyaniphilisa, uthi uJesu Kristu, thathani nje isinyathelo nikhambe. Bachidisa inyawo bakhambe. Nethi ukuchidisa inyawo kwabo lithi izwi leNkosi bahlanjululwa. Lalela ke uverse 15 uthini, Luke 17 verse. Enye yawo isibona ukuthi iphulukusiwe, yabuye yabuyele emva yayokuthokoza uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu. Namadoda awayi-10 kodwa abachidela emva bayokuthokoza munye. Ngamanye amagama, one kulaba bawu-10 i-1% kuphela, i-10% kuphela. Ngithe isihloko sendaba sithi ukuphulukiswa kwaba nochoko nomvuzo wokubonga. La madoda wawaphilisa uJesu Kristu, kodwa asazi ukuthi lo isandla singasekho ukuthi sabuye lesimeni saso, nalo inyawo lakhe, ngoba isifo sesilepere sidla izandla, sidle imino, sidle wonke amalunga. Noma uphila, uphila isandla singasekho. Uma ngabe bugula singasekho, noma uphila, uphila isinyawo lingasekho, ngoba siyakunqamula, siyakuqeda. Lalela ukuthi kwenzekani la. Ngoba la madoda aye-10, kwaba indoda yinye kuphela eyabuyele emva kuye. Kungako uverse 15 usho njalo, ithi enye yala madoda eyayinesifo sesilepele isibona ukuthi isizakele iphilile yabuye yabuyela emva yachidela emva yokuthokoza yayobonga indumiso uNkulunkulu ngendodana yakhe eyodwa. Uma ifika ibuyela kuJesu Kristu lo othe khambani niyosiveza kubapristi. Uma ifika kuJesu Kristu lithi izwi lenkosi yawa ngobuso ngasezinyaweni zakhe imthokoza. Uma ikhethi kumthokoza yayi ngumSamaria lendoda. Uthi verse 17, kepho uJesu Kristu waphendula athi, akuhlanjululanga yini amadoda ayishumi na baphi pho laba ayishagalolunye? Ngoba kuye munye kulaba abawu-10. Amen. Uthi lendoda abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo na? Azange batholakale. Kodwa yena lo oyedwa, lithizwe lenkosi kuLuke 17 verse 19, wayesethi kuye, sukuma uhambe ngoba zonke izitho zomzimba wakho zibuyele esimeni sazo. Lamanye amadoda asazi ukuthi izitho zabuyela, asazi nje ukuthi baphiliswa, kodwa yena ngoba wakhamba wayokuthokoza zonke izitho ezazilimele ezazidlekile zabuyela esimeni sazo. Bazalwane, kubalulekile inkonzo yokuthokoza. Uzima Ntshudubase.
No hassles, no frills. It's just sounds full of life on 657 AM.